Ayibalekanga imoto eqhubayo ndisikhalelanga ubethi luxury culture okanye ushaye ibilabo bubiziwe yiAfrika. Akukho mali asini sifuna ubumnandi, akukho bumnandi asinamnandi sifuna uthando. Ubiziwe yiAfrika, there's mali asina mali asini mali sifuna asina nandi asina bumnandi sifuna uthando. Oh, oh, oh. Shame, say this dance, we're busy, we're Africa, well, the same song we all sing.